xarunta dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa soo wajahaya xaalado nolol xumo iyo daryeel caafimaad la'aan, taasi oo ay ku jiraan boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasi oo la dhiban xanuunka dhimirka maadaama ay xaruntaasi iyaga lagu daryeelo. Xaaladaha kala duwan ee soo wajahay xarunta ayaa ah sida raashin la'aan, daawo la'aan, iyo burbur ku yimid qolalka iyo qaybo ka mid ah dhismaha xaruntaasi, sida uu sheegay maamulka xaruntaasi.
Majaan ahaan dega xarunta dhimirka ee magaalada Baydhabo ka taala, runtii muddo ilaa 15 sano ayaa la shaqeeyo hay'ad, shaqaalihii rug oo may dhalay 9 female belle oo runtii may dhalay intumum in iyo walwaalan oo runtii may dhalay iyo daryeelan dadkii oo may dhalay cudurada dhimirka oo lalashaani xarunta lalashaani in iyo daryeelan walaal arko runtii dadaal oo runtii hagrasheen lahaayeen iyo suubiyo ahaayeen shaqaalaha taasoo may dhalay walwiin ku taraas in qofkii may dhalay cudurkii oo may dhalay qabi oo xarunta lalashaani la daryeel inuu bogsado fiyaabo akay may dhalay runtii walaal arko may dhalay problemkan ku yin oo xarunta geeka haysid in iyo ta fanla dhaqaale la'aan walaal macnaha xasuusnaa dhammaadu kun iyo tuma sagaalkii ilaa iyo hadda may dhalay wal fan ama mishahar ama may dhalay investment oo may dhalay investment oo runtii may dhalay shaqaalaha iyo helna dhammaadu kun tuma sagaalkii walaalkii oo fan kaas may dhalay contractor-gaas walaalay wool fishing ahayd dhammaadu kun tuma sagaal oo 1 year high ku dib waa la helay maleen taas may dareema sanadada may dhalay culays oo huge oo dhibaato may dhalay shaqaalihii in ka ata in may dhalay raaw kasta foofan ka lahan bukaan dhaawaco dhibaatayo may dhalay in iyo adeegan hatana may dhalay more than 6 years lix sano kun sigwas in iyo fan helna dhaqaalan helna mishaaran helna qoonan helna maadaari ka mid ah shaqadii oo meen nusqaam iyo aan dadaalo haya wali rajay insha Allah ta'ala wasaaradda caafimaadka tisbedel miin ama ila raasay ku dhig dad dhalinyaro oo may la raasayna wasiiro oo dhalinyare agaasimo oo dhalinyare oo runtii may la raasay helin in iyo may la raasayna in iyo wal qoodan ee hata may la raasayna ya tuugan ya lama gaabi wali rajay in iyo may la raasayna insha Allah ta'ala litisna la dhaafi oo may la raaysana mushaar laanti dhaqaal laanti iyo meel gunno laanta hayti inuu bedeli doono insha Allah ta'ala.